This is the Mahikeng FM podcast.
Re tla be re amogela jalo our own doctor, Dr. Dumilio o teng ka kwana. Doc Dumela tlhe o dumedisele moreetsi wa Mahikeng FM.
I'm coming for you guys. She made sure. Thank you, Dr. Children's Day, Monaghan, Africa Borwa, Mother's Day. Re keteka tsatsi lotlhe mo di diale moeng mo di televisioneng bo Father's Day jalo le jalo mele tsatsi la bana ena ke te itsekeng ke letsatsi fela le tshwana jalo le malatsi a mangwe janong gongwe fela re ka tsena fela ka gangwe mo go yone re ga re bua ka Children's Day le ditshwanelo tsa bana ra be re bua ka eng.
So khona le convention many years ago ile nya kopana be simula decide gore no itikeng bana le bone just like other people, especially vulnerable people of our society, they also have rights and they also deserve to be protected. So problem go gore batho bana le gona gana gore children are little people or little adults. A child is anybody under the age of 18 and it's not a little adult. They bona ba different and they have their own things, they have their own way that life happens to them. So go bo establish the children's rights, which are very similar to, well, they're actually in the same line as human rights, but these rights include the right to a name and a nationality at birth, the right to education, the right to health, the right to being protected, the right to shelter, basic nutrition, and social services and family care and parental care as well. So what it entails basically is that one, or that we develop as a human being, while we contribute to society in a positive manner, they have to be protected. They have to be provided with the proper, adequate nourishment, food. They have to be in an environment and encourages that growth as well and that development in an environment where they are protected. So all these things are the bonama that things about GBV, that how we are going to high school, that how we bona dijo yakatwani, or we are feeling that we cannot talk about banana baba. Those are violation of children's rights, and those are some of the things that we need to talk about as a society, because I didn't neglect that. Therefore, what they experience, that trauma and all of that, does not have an impact on them, because and they'll outgrow it. What do they have to be stressed about? So we talk about the community. About ditshwanelo tse bana bana leng tsone, and also government ya rona ena le all these policies in place tse leng gore di tshwanetse di thuse go make sure gore bana bao ba bona dilo tseo ba tshwanetseng ba di bone. And unfortunately in some areas like the policy e le teng, implementation e santse e le bothata.
Yo ebile o ntse o bua ntlheng o wena Doc ya gore motho o tla ba tlhalosa jalo gore ngwana ke ngwana, le dira bagolo ba dira dilo tse di sa tshwanelang gore ba di dire mo pele ga bana tsa thae ke ngwana ga a bone sepe o sa bone gore o jala eng mo ngwaneng o jala eng se le gore nka mosotlo tla be a gola ka sone jaanong gona le ntlha e wena Doc e tla beng e le gore bagolo ba rata go e bua fa gore di rights tse le gore bana ba bana le tsone fa di ba sentse wena jaaka Doc o ka fetola yang mogopolo o wa go itlhele le gore ba bagolo ba supa bana ka menono gore ke di rights tse tsa
bona
go dile go tsena
o itse di rights ga re di tlhaloganya sentle. The way the 23 sets of thing is to protect ngwana and to thusa ngwana gore a khone go nna le lentswe la gagwe gore a khone go ipega go bua sa batlang go se bua go express the way a batlang go express ka teng. Problem go gore yanong there's a difference between go implement the rights le go nna le that control over the children, disciplining, creating boundaries, and that's a challenge that we have. We look into a lot of households, khona le socio-economic problems, we know gore mama tshwantse bereke long hours ngwana o feletsa go diswa ke somebody else and the way motho a go diswa ngwana is an issue. Re na le problems tsa gore within the household maybe a parent is not there to protect the child. Ngwana o feletsa bijwa ke somebody be go sane seng se se dirwang for and then that has an impact on the way the child develops. E bena ngwana o unruly. Gona le ngwana o sa kre nutrition sentle a nna malnourished can have a problem ya brain in sa developing the way it should and also personality disorders because go skolo ga ba khone go diagnose gore gona le learning problem ngwana o feletsa anna frustrated a act out to anna le all these behavioral challenges aba feletsa nna ngwana o sa khone go controlega. So there's a big difference between gona le o gore go implement the rights go itse di rights tsa gago le gona le problem ya behavior or discipline or boundaries. There are a lot of children that do not have those boundaries they limbo tlhoka gore batle ba khone go ba thusa gore di ba guide gore o tshwantse a gole yang. So di rights kgale di le teng ebile re ka sere ke di rights tse di dirang bana so because a lot of the times they're not even implemented, they're violated, and this limbo that ke hela gore bana bao ga bana control because they don't have the boundaries or they don't have those set rules to di ba guide.
Lo ena ha ile gore o ka tswele gore o moretsi ko lapeng gongwe o na le bothata ka ngwana kgotsa gona le sengwe se o batlang go se botsa doko ka romela molaitsa ka kwane mo 0647290819 kgotsa re leletse mogala mo 0181000967 ka gore tsore ntlhengwe e botlhokwa fa mo tsatseng la gompieno wa bona when it comes to khanya bana dok ke itse gore ke temoka e manka o ka lwang ka sengwe le sengwe se ona le sone go bona gore o sireletsa bana ba jang lo ena o le mogolo ko lapeng gongwe o na le bothata ba ngwana go na le matsapa a rileng o na le potso e batlang go e botsa e botse dok ka kwano a tla go arabe le yone solang ka santsa le ka kwano
re le ra re re tle go tota jalo bana ba eng gore ba na le bogole motsatsi leno le la gompieno re itse gore ga e se bone fela le bagodi ba eng gore they have disabilities tse di farologaneng fale le fale di communities tsa rona setup ya teng ga e se eleng gore e conducive enough go ka ba accommodate jaanong bone in this instance re ka re a ke ka ditshwanelo tsa bone they are often taken into consideration considering the disabilities tsa bone.
The same thing as bana they are disregarded people ga ba itse gore di rights tsa batho ba ba nang le disabilities ke eng batho ba nang le disabilities similar as you know able-bodied people they have the right to be happy they have the right to be to have social involvement and be able to interact and do as they please they have the right to access health services just because motho is in a wheelchair doesn't mean gore ga a khone go ya ko sepetlele just because taxi ga a khone go moisa gore a gona those ramps that's why it's important gore whichever environment that they're in it does accommodate them as well. You can't expect gore okay motho ha ka se khone gore a ye go molong because the lights are too dim and ele motho o blind that's not right. They have the right to also be able to partake in any activities in anything that other people do especially education and right now that's one of the rights they lengora dilwanela. There are organizations they lengora di dirile case against the Department of Basic Education go Gauteng for now they lengora there's so many children ba ba leng disabled ba ba tshwantse ba ye go dikolong and unfortunately there are not enough spaces so there's a waiting list which is unfair because parents end up kang wana bitse mo waiting listing for about 3 to 4 years I mean gore ngwana a isiwe go sekolong which is not right then be ba le pressure gore they must go to the private hospital schools which then don't accommodate them very well because kilo tsa ditšhelete. The other thing that we were discussing was Kenya, for instance, COVID exposes to how much of a disadvantage disabled people are at when it comes to Kenya for access to health, for access to so many things because of I think in the COVID pandemic, things had to be changed, rules and guidelines had to be changed in the public sector, education-wise and hospital-wise and you know, health-wise. So some of them missed out on going for their regular follow-ups. Some of them missed out on going for their regular in-contact face-to-face therapies like body speech therapy and the OTs because of the COVID thing. So that's one of the things we need to discuss. People's rights, especially disabled people's rights, have not been honored and have been trampled upon. And this is why it is important for government should create some kind of structures that teach people, especially the community, about these rights. Gore ba khone go itse gore okay, ha ke bona motho o tsamang ka wheelchair, gore ke bona motho o tsamang ka di crutches. It doesn't mean gore yanong I'm stronger and better and therefore ke mo disadvantage ke mo khapelo go thoko and then nake tsene ke you know take over.
Doko ibile o santse o le montlenye. Bona le batsadi ba bangwe ba tla beng bana le bana ba banang le bogole. A go tlhole a motswaletse ko tlung dok a gongwe a sa batle a tsameka le bana ba bangwe a fila gore
How is this for a violation of a human right? Bana ba ba na leng disabilities ba ile gore ga ba khone go controlega, quote unquote go controlega. There are so many children ba ile gore ba krelo ba bofilwe ka di chain to a tree during the day. Because ha ka motlogela taboga wa go tswala ko ntla ya ko strateng a thame ka palo wa go tshunya batho ko next door, but ba community ba mo shapa because ba rostodu or wa geletsa thutse ke kolo or something wa utswa ba re ke le godu ka nteng wana teng me butshwere ke tlala at that time and then the logic ke gore ke bona dijo let me take and eat. There are a lot of violations and gore ga dia like ha di documentiwe as well as always openly as they should be, and unfortunately the community is also not clued up about it because how lead next door all moagisan o bona go diragala yana ka fontsinye ka for next door, you have to go and report it so that that can be gateking investigated and go bona gore go dirwa yang. So there are a lot of violations when it comes to tsa bana, especially the disabled ones, and yakaki bua kere ya sekolo yone is a big one. Ha ke go misa sekolong because ha gona go khona go mo controla ko sekolong, or ha ke misa ko sekolong ba mpolela gore ga a dule stele, therefore ha ba khone go motsa bone ko sekolong. That's not right. That's a criminal thing actually to do. Oh, gore ha tsontsa a spetele ba mmusa because ke motho o tswang ko country engwe. That's another one e le gore people are not aware of. Every child has a right to be protected within whatever country they're in. So la hele gore o tswa ko Malawi o nna mo South Africa, ngwana o leng gore o dula mo Malawi ka me mo South Africa, you still are protected by the law, by tsone di rights tse ke buang ka tsone. So ga gona gore ka reject motho re o yena ka ska ba tsena ka fa because ene ke segolo o re ene o tswa ko country engwe, therefore ke a mo reject. Every child has a right, and there's a treaty, there's a document that's been signed go to the UN by a whole lot of countries gore we're all going to uphold this, and the government, the state has taken that stance ya gore we are going to do and make sure we protect the rights of bana within our countries.
Jaka wena doctor o le modiredi wa pholo o le motho leng gore o dula ka bana on a day to day basis, wena what would you say to our communities to batsadi with regards to ditshwanelo tse tsa bana le go ka netefatsa jalo gore kgodiso ke siame
government down in the policies and ali the structures and the resources that are in place to enforce and protect the rights of bana. It's not go rudula ka ngwana ko lapeng ga lo ipulela gore ga ke na chalete ya kae kae kae. State DC provider all those resources, all those facilities go ruise ngwana go gore a bone pholo. It's not gore ene ga ke go isa ngwana ko sekolong kae kae because ga ke na nako o he gateng kae. Ngwana gago o na le right tshwanelo ya go kry education, quality education, so you go there. I'm not saying gore yana tshwantse re latele di private institutions yana re ba gose gore e tshwantse le re tse because ke di right. State is our na sa a provider. Use what the state is providing for us, and if we feel gore ga go nne yalo ke mo teng mo le gore tshwantse re challenge the policies that are existing and do that for our children.
Hai le gale kwa bofelong wena doc re ke batla go itse jalo gore mo nakong e re leng bogone a ke re o fitlhelele gore ka nako nngwe go na le dikgetsi tse e le gore ga di begiwe segolo jang re itlhelele gore go na le bana ba kotlase ga dingwaga ba e le goreng ba sotlakakiwa ka bothobalano jalo ko malapeng a farologaneng. Wena gongwe jaaka ngaka o kopana thata le di-case tse dintseng jang?
O itse ntho batho ba sa itseng ke gore ngwana wa 12 years highly of sound mind can go and consult a sa tlhoke permission or consent or accompaniment ya the parents. Mino gore 12 year old a ka ya ko tleliniking a ita go botsa ka di contraceptives gore go na le the termination of pregnancy law e leng gore o kgona go ya ko tleliniking or ko sepetlele a ba re ke imile what a 10 11 12 years old are ke imile and ke kopa go ntsha mpa without needing the consent of the parent. The thing is always, we always think, as long as you are under 18, you always have to have your parents holding you by your hand. So it's not true. Unfortunately, there's not much a person can say. We need to be teaching the community. We need to make them aware of the rights and what is happening, the rights of tsa bana, and especially the disabled children. So many disabled little girls they're still even if the mind is not, you know, they're intellectually disabled, they are so vulnerable to being abused. That's abuse. So that would only tell you somebody is busy, and then even what do the caregivers do about that? So you find some caregivers, but now I got to mama di mukasa ya di kweding kikupa kuri kimuise ayo kutoalwa di chup. Why is it there's also a violation yadi rights? A simple thing like a little boy. So
you've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo, Salwago.